Kanu Muteso. DMG Records. Na tera xylophone. Abachika bayerera. Damage producer. Yeah.
Oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa na wazanja kufafagana oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa na wazanja kufafagana
wanataka kuniloga man wenu wangu alikuwa tuko wajirani kwa jirani ni jam hiyo ni pezi wangu nilianza tangu wananipenda wananitaka wanazamani sana yani mimi chichi man niko super sana the life is on yangu vile tu ni poa sana wanani kazi mistaka bada stress kila siku wanabacha mikukula vile hiko tabu tu ha chakula tu minangalia kwa ngalia abila kukula minakunya tu maji yani chakula sema aweska ingia yu ni stress niko fail wanani ijua sana unatamani sana sana takutoka siku fanya gosh yangu tu amesimama kwa barabara ha face yoko yo amelewa tena piba bada stress tetu wajana kushe just tupo ye kile vile bibi tunavala yani stress niko puwa wanani ijua mimi machichi niko kali kwenye floor kira first two tu niko super sana tari pizza kwenye pad nika 100% wapizza kwenye lab nika 100% ana pizza kwenye floor nika 100% gang kama chui kweli okachua oni fata kunifata vile otapata ha ha from a rock at a jaw and a tongue to a wreck at a yeah.
Oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa na wazanja kufafagana oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa na wazanja kufafagana
amirela tamba tamba mukana buza double t chichi mani balikai hey nikulaba hogwe na tinkwenda na kukumanya okaloga byale mahevi mweka bikwata togaluka muku loga muka heta logwa logaba mana yani eshara zamu kama mukama na kuleva double t chichi mani totudia bakambwe
oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa na wazanja kufafagana oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa na wazanja kufafagana
nalumba kampale yonga sili na kacha na yankubulire bintu bizibunyo buli kimuna kolanga ne chigana obusente na kolanga ne batwala jukila chiseka maketi no muwino omudalo gwali munene ne bagocha uza mukwana ke diva kugambe government na polisi mutuyambe abanta bachamu mubakwate
Western Tesoland Dialect Letolo Big up
Oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa na wazanja kufafagana oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa oligwa siwendi kuendi kwa na wazanja kufafagana
Big up to my fans down there Triple S